well. We always come together here.
Kahle kahle sisoloko sihlangana apha sonke. Anye ngamanye amazwi siyavuya ukuba sithe sahlangana apha, bakhona bangekhoyo apha. Njengoba sonke sisazi wonke umuntu udinga uphumla kwixesha ngexesha nje. Bangayibeka ngalendlela ba ukushiya ikhaya uyojonga abanye abantu. Ngokunjalo sisoloko sifuna uvuya xa sibonana. Sidumise inkosi yethu sonke. Kakhle kakhle. Namhlanje andiyazi ubiza uqhubeka kanjani kokwenzeka ntoni. Kodwa ndiyakholwa ukuba mna ngokwam nje andikwazi ukucula, niyayazi loo nto. Kodwa bakhona abantu apha abanintsi abakwaziyo ukucula. Inye ke into esingayenza kukuthandaza. Kwaye leyo yeyona njongo yoba sihlangane sonke, basidumise inkosi yethu sisonke. Sifuna umdumisa, siphakamise igama lakhe, simbulele ngalo ubabalo lwakhe. Owendumisa uyathetha apha kwindumisa sahlo sekhulu elineshumi elinethoba kumqolo wokuqala. Indumiso isahlo sekhulu elineshumi elinethoba umqolo wokuqala. Hayi uyolo lwabandlela igqibeleleyo, bona bahambayo ngomyalelo kaYehova. Hayi uyolo lwababambe izingqiniso zakhe, bamquqelayo ngenhliziyo epheleleyo. Basebenzi nokusebenza bugqetha, bayahamba ngendlela zakhe. Uzimisile iziyalelo zakho kuba zigcinwe kune. Akwaba indlela zam bezibhekiselwe ukugcina imimiselo yakho. Bendingayikudana ke ekubhekeni kwam kwimithetho yakho yonke. Ndiyakubulela kuwe ngenhliziyo ethetye ekuzifundeni kwam izigwebo zobulungisa bakho. Ndiyakuyigcina imiselo yakho, usawukundishiya kuphele. Umfana uya kuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe ngokuzigcina ngokwelizwi lakho. Ndiyakuqhuqela kuwe ngenhliziyo yami yonke, musa ukundilahlekisana nemithetho yakho. Ndiyibeke intetho yakho enhliziyweni yam ukuze ndingoni kuwe. Ngokubongwa Yehova, ndifundise imimiselo yakho. Ndiyawabalisa ngemilebe yomlomo wam wonke amasiko omlomo wakho. Ndinemihlali endleleni yezingqiniso zakho ngathi kusebuncwaneni bonke. Ndiyakucamnca ngeziyalezo zakho, ndibheke kumendo wakho. Ndiyaziyolisa ngemimiselo yakho, andiyi kulilibala ilizwi lakho. Lena imbonakaliso kanye ngumnqweno, umnqweno wenhliziyo, okanye intetho odumisayo angayithethanga ngokokwakhe nje, kodwa umoya kaThixo osebenza phakathi kwakhe nangaye ukusebenzile, ukuvakalisile. So that you and I ukubize kwabakho baningathetha ngohlobo ukuze wena nami ukuze thina sikwazi ukufunda kwinto ethethiweyo apha. Hayi uyolo lwabangatyobhekanga endleleni, abahamba ngendlela zenkosi. Itsho le ndoda apha ethethe la mazwi yaze yawabhala phantsi njengokuba sele kuphawuliwe ngomoya kaThixo ukuba ayingomxhelo wakhe. Kubani obenoba kwindawo yoba azithethele ngokwakhe emva koko nje uba sikubona alisile umqolo wethoba? Umfana uya kuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe? Bengumbuzo lo azibuzile ngokwakhe, okanye eli lizwi elisibuzayo namhla wayimpendula ilolu hlobo. May God give us grace. Ngokuzigcina ngokwelizwi lakho. Yanga uThixo angasinika ubaba basilandele into esiyivayo, into esifundayo, size sinike umdla ukuba sihamba kanjani. Apho umbuzo uye wabekwa nje kumfana ukuba uwahamba kanjani na. Namhla lo mbuzo ubhekisele kuthi. Impendulo ke ithi, ngokuzigcina ngokwelizwi lakho. Yanga uThixo angasinika ubabalo ukuze into esiyivayo singayivi njengokulambathayo, nento esiyifundayo singayifundi ngokulambathayo, kuba siyazi kuba ilizwe elithethiweyo kanye lafundwa lavakala, ilizwe silishiyelweyo alishiywanga ngempazamo kuthi. Kodwa njengoko uba sisazi njengoba imvula ithi xa isiwa iyakuphumelelisa oko ibikuthunywe uba ikwenze, linjalo ilizwe silivayo esilifundayo nento esiyixelelweyo. Ngoku yanga uThixo angasinika ubabalo ngokuhlwa nje nangona phakade ukuze sidumise ilizwe, ukuba sidumise imimiselo yakhe simbulela ngako nangayo imiyalelo awonke amalungelo asinike wona ngelizwi lakhe, ukuba simphakamise simdumise ngemilebe yethu. Ngokuba unobabalo ukugcwela inceba uthi apha, ndiyakuququqela kuwe ngenhliziyo yami yonke, ndiyakumusa ukundilahlekisa nemithetho yakho. Yanga uThixo angakwenza kube khona oku xa ithi, ndiyakucamnca ngeziyalezo zakho ndibheke kumendo wakho. Asithandazeni nje emva koko umzana uFrank angasondela. Bawethu osemazulwini, siyabulela ngalo ubabalo. Nkosi, siyakudumisa ngayo inyweba othe wanika yona ukuba ndibe lapha. Nkosi, ndiyakubulela ukuba sasinika ilizwi lakho elisingalifunda. Nkosi, sinika ubabalo oThixo ukuba singabi ngabaphulaphuli nje abalambathayo, kodwa Nkosi ukuba olule sizolule. Nkosi ukuba sithande imiyalelo yakho nemithetho yakho oThixo, ukuba uhambo lwethu ungaba ngokwelizwi lakho. Nkosi Yesu Kristu, ngokomiyalelo yakho, ngokwentando yakho uThixo, thetha nathi. Sikelele Nkosi Yesu Kristu, sikela wonke umzalwane, sikela wonke udade lapha Nkosi, unjalo noku nawo bakhange bakwazi ube lapha. Oh Nkosi, baninzi abafunayo ukuza kodwa bakwazanga. Thixo wam, Nkosi yam, ndiyacela oh Nkosi, sikela wonke umntu apho bakhoyo oThixo. Sivumele uba sijonge kuwe sonke oh Nkosi, simanye Nkosi ngakuye lo ophilileyo, ngokuba nguye nguwobona kuzo zonke iindawo ova zonke izinto oh Nkosi. Siyakubulela kwaye sicela iintsikelo zakho Nkosi. Sikelela imilebe yethu le uzawuthetha ngayo oh Thixo, chukumisa ulwimi Nkosi Yesu Kristu oluluthandaza kuwe. Nkosi Yesu Kristu, ulinika ubabalo nemithandazo empompozayo. Siyabulela, sidumisa konke, sinika imbeko egameni lakho. Amen, amen. Ningachopha phansi. Siyiguquleyo njengoku kamzana uBranham esizawuza kuyo kwixesha elithile. Umzana uBranham uthetha ngabantu abathathu phayana, abanye bathanda ngenhliziyo yabo yonke, abanye bathiya ngenhliziyo yabo yonke, abesithathu ke baphakathi naphakathi abazi ukuba mabenze ntoni, abazi uba bamephi na. Ngokunjalo kuyenzeka bakhona abantu abakuthandayo ngenhliziyo yabo yonke, emva koko kukhona abo bakuthiyileyo ngenhliziyo yabo. Ingaba ungenza ntoni na? Kwakunjalo ke enkosini, kwakunjalo kubaprofethi, kukangaphi na yayiyintsikelelo enkulu umprofethi ethe wangena emzini abantu babengazi bama bathini na abanye babaxuluba babachuchisa bababulala insikelelo ke kwabanye limeva ke caleni kwabanye kwakunjalo ke nakwinkosi yethu kunjalo nakuthi namhla kwaye imimoya soloko isahluka aphilizwe likaThixo lishunyayelwa khona ngokwenyaniso apho kungenjalongo makube kanti akho thando luyinyaniso okanye into yeyinyaniso wonke umntu uhamba phakathi naphakathi onke bahamba endaweni ethile phakathi naphakathi abanalo inqaku engqondweni kodwa kuba unalo uthando lukathixo entliziyweni yakho kumele ulityhile kwaye xa ndava malunga nabantu baseshiyata phayana nonke anazi phayana anikayi kulawo mazwe xa ndandiseseriya lilokuphela ilizwe apho ndaphantse ndaphela ndisentolongweni njengenxa yokuba ndandikhetha usirayeli kwaye oko kwenziwa ngumshumayeli we-full gospel abantu bagcwele intiyo nje evela kundoqo njengorhulumente anjalo ke namakholo kwaye ngenyaniso le yayinto embi kakhulu yintoni yintoni na ngamakholo kodwa ngokunjalo banentiyo kubantu abanyuliweyo loo nto ayisebenzileyo loo nto ayivumelani kwaye xa ndithe ndongeza emva koko ukuba isigqibo sikaThixo sasebenza emva koko owu bethu konke ke ngoku kwasekuphelile into eyandixela yona le ndoda malunga nayo yonke into amajuda awayeyenza ngokomyalelo pha ngokwephephandaba le ndoda yafuna ukugqithisa nakwabanye hayi kum kumele uqaphele ndizithetha nje ezinto kuphela ukuba ndinibonise uba kakuhle kakuhle khona imigca emibini eyahlukileyo kokubizombini ke loo migca inempembelelo ukuba uzibeki ngokugqibeleyo kwicala likaThixo ungafaka ubuso bokuzenzisa uthethe ngokuzenzisa kwaye xa kufika uviwo uwe apho kanye ungayazi noba umephi na kodwa ezinye iindawo kumele zifike ezishukumisayo emva koko kucace ukuba ingaba sizaliphumelela uviwe okanye akho njalo kodwa bendifuna ukuthetha enye into bendifuna ukuthi ibuyela kwimihla kaAbraham kwimihla kaIsaki kunye noIshmayeli uIshmayeli wayefana nje nedonki yasendle yena ichase nawo bonke bechase naye kungekho umntu onomela naye kunjalo ke nakule mihla yonke into ishiyeke ifana kunjalo ke nakwibandla likaThixo philayo ngokugqibeleleyo ayikho into etshintshayo nje uba uThixo iqalile ngokunjalo uyaqhubeka yena ke uzawugqiba ndicinga ukuba kukwenye incwadi yaphumzana uBrenham esithi abenyulwa umenyulwa akakwazi ukutshutshisa ukumanyulwa cinga ijongo lo hlobo phayana loo nto nje ngokulula inokwenzeka kodwa iyaqhubeka nje abantwana bayinyaniso bakathixo abanawukwazi ukubathiya abo babathile bathiywa ngabo okwakunokwenzeka sibuhlungu ke ngabo yintlungu enkulu le kodwa akunawukwenzeka ukuba uvumele intiyo nje encinci uba ivuke entliziyweni zethu gqibeleyo ayinokwenzeka loo nto ewe awukwazi uba khona imvelo ezimbini entliziyweni yomntwana kaThixo inyaniso ngokomzimba sisesemhlabeni kodwa ngokomphefumlo samkele ubomi obuvela kuThixo kwaye ubomi obuvela kuThixo bubomi bukaYesu Kristu kwaye ngako oku sithe sabangonyana neentombi zikaThixo ngaluba bani kwaye kuba ayomeko ke leyo ndicinga ndikuthethile oko kwimpelaveki ngoko siyafundiswa ebukumkanini bukaThixo sicinga ukuba singena ngolu lwazi okanye ngale mfundiso ngento ethile. Sibe singangenanga nakanye, asingene ebukumkanini bukaThixo ngemfundiso. Hayi ngokokwazi, nditsho nokuba ngokwasemazulwini, singena kuphela ebukumkanini bukaThixo ngokuzalwa. Njengendlela yoba sangena kulo mhlaba ngokuzalwa, kumele ke ibe kukuzalwa ukuvela kuThixo. Ilizwi likaThixo liyimbewu. Umoya kaThixo wenza ulungise kakuhle, wenza uphile. Ngoko singene ke ebukumkanini bukaThixo. Yintoni ebinokwenzeka ukuba bonke abantwana bathixo bebezelwe ngokutsha ngenyaniso enobomi obungcwele? Ngoko besizawuba noxolo novuyo kumoya ingcwele apha emhlabeni. Kwaye ndicinga ukuba kumele kubonakale oko phakathi kwamakholwa ngoku. Ndiphantse ndafuna ubuza ngokuhlwa nje kuba yintoni ezawutshilwa. Izibhalo ezingcwele zithi ngokobuninzi bentliziyo uthetha kanjalo umlomo, nokuba awufuni uyivuma emva koko. Kodwa nantsi into eshukumisa kakhulu, into esithetha ngayo noba ucinga uba laa nto ibingalunganga ngenene, kodwa isabonisa uba yintoni na esentliziyweni yakho. Iyatyhilwa, izawuphuma. Uba khona into engcwele phayana, ngoko kukhona into engcwele etyhilwayo. Ukuba ikho phayana, ayinako ukutshinwa. Ngokunjalo ke kukhona iindlela ezininzi ezokuzicikitha ubone ukuba izinto zinjani nangenene. Kwaye ndicinga loo nto isifanele sonke, wonke umntu makazicikithe njengoba sisitsho isibhalo esingcwele. Ngoku ndizawuthanda ukwazi uba ikhona na imibuzo na ngokuhlwa nje? Khona umntu onombuzo ngokuhlwa nje? Iphawu nje elimnyama. Umbuzo uphaka uLuka isahluko seshumini esithandathu, ishumini esithandathu. Umthetho nawaprofeti wawukho kwade kwakuYohane. Sukela kwela xesha ubukumkani bukaThixo buyashunyayelwa, wonke umntu uyangena ku
where the Lord says that John is the greatest but the least in the kingdom of heaven.
Mhlawumbi singafunda ke nalaa ndawo pha kuMateyu isahlo seshumi elinanye umqolo weshumi elinesibini. Masikufunde nje oku ngokufanisa, ngoba pha ithi uYohane ngoyena umkhulu ebukumkanini bukaThixo. Kodwa masiyifunde siyifumane ngendlela eyiyo kuMateyu isahluko seshumi elinanye umqolo weshumi nesibini.
And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven.
Tikusasusela kumihla kaYohane umbhaptizi kude kube kaloku nje ubukumkani bamazulu buyagonyamelwa, bathi bagonyamele babuthimbe, kuba bonke abaprofeti nomthetho baprofeta kwade kwakho uYohane.
But it can only mean that we really approach the matter with all seriousness, with all diligence, with everything that is in us.
Njoba mtshilo lona ngumbuzo onzima kakhulu. Funduve umqolo weshumi elinanye. Inene ndithi kuni phakathi kwabo bazelwe ngabafazi akuvelanga mkhulu kunoYohane umbhaptizi, kanti ke umncinane abanye bukumkanini bamazulu mkhulu kunaye. Ngenye ke amazwi xa kuthiwa bangena ngokugonyamela abantu bangena kwisango elimxinwa. Ubukumkani bukaThixo buphakathi busingqungile, kodwa kumele kube ngaphakathi kwethu. Loo mayibe ngumxholo wangokuhlwa nje, ewe, ukuba ubukumkani bukaThixo bungabikho phakathi nje jikelele busijikeleze, kodwa kumele kube ngaphakathi kwethu. Sicinezele singene ebukumkani bukaThixo ngokholo, hayi ngamandla ethu kodwa ngamandla okhona. Kwaye kuba sizamkele izinto esizinikiweyo kuKristu njengobango lwethu lomntu ngamnye, kwaye oku kufuma kufuna ukugqobhozela side sibe sebukumkanini bukaThixo kuphathi kwethu kodwa kumele kube kusingqungile kodwa kumele kube ngaphakathi kwethu uqaphele apha amazwi ekudlalwa ngawo masifunde kwakhona kususela kumihla kaYohane umbhaptizi kude kube kaloku nje bukumkani bamazulu buyagonyamelwa inqaku lokuqala elo bukumkani bamazulu uyaqhophozela ngokunyanzela thixo uyaliqaphela icebo lakhe wenza isiqalo esitsha xesha lobabalo xesha losindiso uqalile Yohane ulungenisile siye salinikwa kuKristu bukumkani bamazulu buyaqhophozela ngokunyanzela kodwa ngoku bonke abo bafuna ukuba ngaphakathi kubo kumele ukuba bazikrazule basuke kuyo yonke into ukuze bakwazi ukunyanzela indlela yabo ebukumkanini bukaThixo obugonyamelayo kakuhle kakuhle sijongene nombuzo omnye neziphumo ezinye namhla nje ukuba sanika uYohane njengonoza kuzako apha ongenzanga nanye into aphandle kuzisa ilizwi ukuba lungise indlela kwakunjalo ke kwesisukulwana okunjalo kodwa uqapheli na ukuba kumele uzikrazule usuke kumele ujonge ngokubalulekileyo imeko le uze unyanzele ungene ebukumkanini kuze uyifumane into uThixo asinika yona njengamava into ebalulekileyo ke leyo ubukumkani bukaThixo bungasingqunga ngonaphakade kwaye ukuba abukho ngaphakathi kwethu nathi asikho kubo loo nto ayincedi besike sakuthetha oku apha mvanje qala sithwele isithembiso emva koko isithembiso xa sisalisekile sithwala thina kumele kube khona intsebenziswano ubukumkani bukaThixo buyaqhophozela liyagonyamela bonke abo bamiselweyo ukuba bangene ebukumkanini bukaThixo abanawuphupha kumele bame kumele baphaphame kumele baze kule meko ngokunyanzela xa sithetha ngokugonyamelo ngoku sithetha ugonyamelo olungcwele awubetha izitulo ngamanqindi ayilo gonyamelo olungcwele olo ngenyaniso kuxa ubanjwe nguThixo uqaphele kubo bukumkani bukaThixo businqungile ngela xesha inkosi yaqala ngobani ngonoza kuzakwa ngoku ufuna ukugqiba ngoku uyaqhophozela phakathi kwethu siyangena njalo loo nto siyangena ndingayibona ngolo hlobo ndingakhange ndilungiselwe ilizwi ukuba libe nale nto eliyithethayo ngokunjalo siyakubona apha indawo yokuqala kaLuka isahluko seshumini esithandathu umqolo weshumini esithandathu umthetho nabaprofeti babekho kwade kwakuYohane isaziso izithembiso konke oku kwanikwa kwaye kwafikelela kuYohane lo kubhalwe ngaye ba izwi lalo odandulukayo entlango ilungiseni indlela yenkosi konke okuya ngoku kwasuka kwisithembiso ukuya kunyaniso ukusukela kwelaa xesha ubukumkani bukaThixo buyashunyayelwa ngayo ivangeli kwaye wonke umntu uyangena kubo ngokugonyamela lena inyaniso engcwele abo bathe bamiselwa ngevangeli kaYesu Kristu abanawushiyeka besahleli kumele bakhululeke kumele bangene niyazi abantu bayayitshova indlela yabo ukuba bangene zawunika umzekelo ngoko nobuyatha nje kodwa mhlawumbi awungeni kwalapha ndiyathemba akho mntu uzawukhubeka kodwa kuthe kwaxelwa kum ngokunqalileyo ukuba ndingaphantse ndikukholwe Iminyaka emibini elungileyo edluleyo nje xa isuti kamzana uBranham yasikwa yaziipisi ezincinci yahlulwahlulwa phana eqongeni ngoonyana ababini abantu batshova befuna uya pha phambili ngako konke ukutshova ukuze bafumane nje ilapho nje lala suti. Ndinika nje ngokufanekisa loo nto abantu bacinga phaa kwakukhona into ngokuqinisekileyo kwakumele batshove ukuze bafumane phaa. Ndinika loo nto nje ngomzekelo obuthathaka nje ngokobuyatha laa nto nje iyafana nje nezinto zamakatolika ayinanto nokholo lwinyaniso kuYesu Kristu. Ukuba umntu ufuna undixelela ukuba uPaulus wenza into enye ngoko kumele ndiphinde ndiyombathise loo nto ndithi kuphela iyakuginyeka loo nto emva kwemillennium kumgwebo wokugqibela. Ndizaxela kutheni uPaulus zange axele mntu wenza oku okanye okuya. Babekhona abantu phaa kwizihlwele abaqaphelayo ukuba uThixo wayekunye nale ndoda. Bathi kubo ukuba nje bendine lapho okanye itshefu elivela kulaa ndoda ndiyibeke phayana kwabagulayo bazawuphila abatyholi bazawuphuma. Loo nto yayisekelwe ngokholo yayingengopawulos wayephaphambile esenza into yeka kuphela oonyana bakhe kodwa yayimeko ephakathi kothixo nomntu. Simele soloko siyahlula loo nto ngendlela ethile ngesilungu ayivakali ngokungqabalala njengoba isitsho apha. Ilwimi lesijamani lilwimi lobujoni soloko nje lingqabalala. AmaMelika angathi nje uSatana inkawu kaThixo, omnye umntu angathi kulungile kodwa xa sithetha oko ayivakali imnandi kodwa xa ingabo uyivakala kakuhle ngenxa yokuthetha kolwimi. Ngamanye amaxesha ilolo hlobo uSatana ulinganisa yonke into uthatha ilizwi kaThixo elaneleyo ukuba agqume amaqhinga akhe ngokwaneleyo. Oku kwenza ke kwiinkalo zonke abantu bathatha ilobo bangaqapheli nokuqaphela bakwenzeka ntoni. Sinomsebenzi nenxaxheba phambi kothixo kuba senze zonke izinto ngokweepesenti ezilikhulu ngokwelizwi likathixo. Kwaye xa sibona uPetros asetyenziswa nguthixo ngendlela eyahlukileyo ngokugqibeleyo wahamba kwizitratho zaseYerusalem abantu bava uba uthixo umsikelele ngamandla bacinga kubo basawubeka abagulayo ezantsi apha akathumanga mntu ngaphambili wathi ngoku yenzani lungisani nabagulayo. Hayi, yayilukholo olo lwabo bathe baba namava kunye noThixo kwaye ukholo lufumana indlela. Ukholo lutyhila iphahla. Ukholo alikhathaliseki kwiimeko ezithile. Ukholo lwabantu abathi baba namava kunye noThixo lwalukhulu kakhulu kuba bazisa abo babefuna ukuba namava noThixo bacinga kubo kumele aze apha gqithe apha ngexesha elithile. Kwabanjalo weza abantu balala phayana njengamasadini bonke bavuka bonke bahamba naye kho mntu wahlala ngasemva. Lukho lweBhayibhile lokwabantu konkoko kwasikelelwa kwanikwa imbeko nguThixo. Kodwa ukulinganisa omnye umzekelo nditsho okungqala kakhulu inkosi uThixo iyalela uMoses ithi phakamisa inyoka yobhedu ukuze bonke abantu abathi bakuyijonga bakholwe ukuba uxolelaniso liyeza intloko yenyoka izawutyumzwa ngenye imini uzawuphila loo mntu. Kwenzekani? Baphila. Ndicinga uba ipha kwincwadi yesibini yokumkani isahluko seshumi nesibhozo benza isithixo phaa kulaa nyoka yobhedu babingelela kuyo wathi uHezekiya waba nomsindo waze wayiqhekeza yonke loo nto yabangamaceba. Nantso ke into umele usoloko unika umdla usondeleyo apho uThixo enza into nalapho uThixo usathana alinganisa khona kwaye ndiyakuxelela ukuba akakho kude Zange zange. Uyobhi isahloso sokuqala, uyobhi isahloso sesibini. Onyana bathixo bahlangana bonke phakathi. Umtyholo wafika phakathi kwabo naye. Inkosi yathetha naye yathi uvelaphi na? Yathi nivela ekuhambahambeni komhlaba nayo yonke laa nto. Kumele siqaphele. Namhla sithetha ngogonyamelo. Ebukumkanini bukaThixo, hayi ngomthetho wenqindi kodwa kungekho mthetho nje kodwa siqaphela ithuba. Ukwenza ugonyamelo ebukumkanini bukaThixo ngokholo sithi, ubukumkani bakho, oThixo, uphathi kwethu. Ndifuna ukuba kubo ubukumkani bakho, ndifuna ubukumkani bakho bube kum. Into leyo uyithembisileyo ndiyayikholwa. Ndiyangena, ndiyangena. Nento iyangena ngaphakathi kum. Hantso ke indlela kaThixo, ayikho enye indlela. Akukho kujonga kumbi. Ebhale nje kancinci namhla, ndicenge lethe jikelezayo, andiyazi yaba yintoni. Alikabikho ixesha elaneleyo. Kodwa incinga soloko isithi, uThixo wenze yonke into abenokuyenza. Konke kusezantsi ngoku elikholweni lethu. Ukholo lunako ukungena kuzo zonke iinto zikaThixo. Apha sinayo umthetho nabaprofethi, yayingumthetho nabaprofethi kwade kwanguYohane. Sukela koko ubukumkani bukaThixo buyashunyayelwa ngayo ivangeli. Ayikho into enjalo eyobukumkani bukaThixo ngaphandle uba ibe yinxalenye yevangeli. Ukuba into iyafundiswa kodwa ayonxalenye yevangeli, ngokubuphi ubukumkani bukaThixo apho? Babakha kanjalo kubukumkani babo. Kwaye umqolo okwivangeli kaYohane isahluko sokuqala uthe wamkhulu kum, babonke abamamkelayo. Hayi imfundiso, hayi ulwazi, hayi incingane, kodwa ubhaliwe apha bonke abamamkelayo wabanika amandla ekunye loba babe ngabantwana bathixo kanye kwawo bakholwayo kwigama lakhe. Emva koko sizophumla kuThixo kuwo wonke umsebenzi wethu. Ninzi indawo ezixabisekileyo nje kwizibhalo ezingcwele ezinokusinceda, kodwa makhe nibone ukuba ayikho enye nje kumbuzo. Khona omnye umntu onombuzo? Ungatsho dade. Ndifunde intshumayelo ethi uqobo etshunyayelwe phayana ngo-1963 apho umzana uBranham athi, nina maPentecost sele nikwibandla leKatolika, ingaba la nto ayibhekisele kwiMelika okanye kwilizwe lonke? Kakuhle kakuhle ndiye ndothu kakhulu ngoba bendiphuma kwibandla lamaPentecost. Ewe, kulolo hlobo kuzo zonke izizwe zaphayana empuma sibabiza ngolo hlobo ngokuba ngenxa yendawo yabo abakuye elizweni. Izawuhamba kwilizwe lonke ke lequmrhu lamabandla, kodwa akwenzeki ngaloo ndlela. Kodwa bonke abantu, kwaye ndiyakwazi oku ngoba ndixele ngePoland, indoda enegama elaziwa kakhulu phayana, ilungu likarhulumente liphayana kwiqumrhu lamabandla kubunye bamabandla, indoda ephezulu esentloko ePoland umzekelo. Kwaye ihamba loo nto kuwo onke amazwe, ixhomekeka phana kurhulumente, ixhomekeka kudidi lesimilo. Ngokunjalo amaqela epolitiki, ibandla lamaRoma liyayithatha yonke into ibe lihlelo. Ayikho indlela, unako ukuba ufunda yonke into ebalulekileyo ihambela kude kunaloo nto. Lonke ihlelo linephawu lerhamncu. Ayikho kuba kumele benze isigqibo esikhulu ngoku abanzinyelwayo siso, kodwa ingcambu ungangayiboni namhlanje. Ndikhona ilolo hlobo baneemfundiso ezinye, igwele elidala lonke lithe lahambela phambili imfundiso yoThixo neziqo ezithathu. Umzana uBranham uthi yintonga eneentloko ezintathu. Umzana uBranham le kubethwa abantu bakaThixo ngayo emhlabeni. Yonke bathe bagxininisa kumntu ngamnye ngaphezulu kakhulu kunamabandla angamakhulu amathathu. Yiloo nto ke intshukumo yePentekoste lo meko yabuyiselwe eRoma, hayi ngokwebandla lamaRhabe, hayi ngokwebandla lamaLuther ele, kodwa yonke into yayingqaliswe ngokwebandla lokomoya phaa kwibandla lamaRoma lamaKatolika. Yonke into emva koko ndiye ndaya phaa eVatican ngokwam khona ubhishophu angubani igama lakhe nguStaley xa wayephaa noMark Tenen wayenababukeli phayana, kodwa ndabona umnyango wokugqibela ndabaleka ndaphuma ngawo ndajika. Ngangaxeli yonke into kodwa ndabona bonke ubutyebi baseVatican. uYesu enziwe ngegolide phana ngokunjalo, kodwa xa wathi emva kwemini nje ngentsimbi yesithathu enababukeli phaa ngokunjalo, kwamele ndihambe ngokunyanisekileyo ke ndiyobona ukuba abantu kwenziwani phayana. Ndanqonqoza emnyango bendifuna ukubona nje bakuqhubeka ntoni. Ndabukela abantu bencamisa iinyawo phayana zikaPetros oqingqiweyo, ndakubona konke ngawam amehlo. Wakunjani indoda yajonga kokubini yathatha intongana yabetha phayana ngokwasebusweni? Ewe, ndibukele yonke into, kodwa ayonto esifuna uyazi leyo namhlanje ngokuhlwa nje. Into eyiyo nje amabandla athe anephawu lerhamncwa bonke banoma omnye nje kuba bezintombi, sithetha ke ngokomoya. Umzana uBranham uthe wacacisa oko ngokucacileyo, itsho namanqina kaYehova nindixolele ngoba ndithethe oku ngokutyhilekileyo nje apha. Bona babengamkeli, babengamamkeli uYesu, bengayamkeli uThixo neziqo zithathu. Babekholwa ukuba uYesu nguMikayeli wakumnqophisa omdala ngokunjalo bathethe okunokuya ngoThixo. Kodwa xa kusiwa kubhaptizo ke ngoku baqala ubhaptiza egameni loYise lonyana lomoya ongcwele. Ewe, ukuba umntu ubizi ukuba yimimoya yabafileyo ngokunjalo ke igama loYise, gama lonyana, gama lomoya ongcwele wawifuna phana kwenye incwadi sele ndibhalile ngayo loo nto leyo, ngokuba idinga ukuba ithethwe kumele kuthethwe ngoba yinyaniso. Ucimba uSathane unomsindo kakhulu kwinto engekhoyo, andikholwa oko, kodwa ngenyaniso into ekumele ithethwe inyaniso evela entliziyweni. Asikayivi inyaniso iminyaka emininzi ngoko asikwazi ukuyifihla xa ithe yathilo. Inkosi yethu yathi ungakholwa kanjani ukuba awulikholwa inyaniso, nokuba kungakhangeleka ingathi akunjalo ngokweli thuba, kodwa siyayibona yonke into emva koko. Noba abantu abaninzi bangathetha ngelwimi bebaninzi ngexesha elinye, loo nto bayibiza ukuba ngumoya, ingxaki isekuthini ukuba akukho mbewu yelizwi, ngoku akho mntu enovakala apho, akho nto enodubula. Ufaniso noDavid noSawule kumnqophisa omdala mhlawumbi ngoyena olungileyo. Bobabini babekholwa, bonke abantu bekholwa benyanisekile. Ngaphakathi nje ndiyaxolisa ukuba bakhona abantu emhlabeni ekumele badlale indima, bamiselwe nje njengoba uYuda wayemiselwe ukuba abe ngumngcatshi. Inkosi yathi kungabakrakra ukuba umntu ebengazalwanga, kodwa kwenzekele ukuba kuzaliseke isibhalo. Omnye wabona abantu abanobubele kumele uba ngoyena mlahlekisi omkhulu. Ndingathini ngaloo nto? Uba bekungam kunoba ngcono uLucifer engoyena nje one ozathuzayo ukuba uzange arheqe kuThixo besabe senza kakuhle namhlanje kodwa ke ayindimi unobangela loo nto thina umsebenzi wethu ukutyhila inyaniso ngokucacileyo uba khona imvelo ezimbini eyoqala inyaniso enye bubuxoki yobuxoki ke linganisa inyaniso ibangele inyaniso yaphuma ivele eYerusalem kwayethe yafikela kwiziphelo zehlabathi eyobuxoki iqale eRoma kwaye ithe yaqwenga phantse lonke ihlabathi kodwa onke amahlelo anengcambu zawo eziyimfundiso kuyo umzana uBrahim Cingu ukuthethile oko kanye nje kumele ndikujonge kwakhona ibandla lamakatolika lenza ubango lokuba bonke bawubhaptiza ngodidi olunye yenza olubango ngokwalo nje kwizisekelo zolu bhaptizo lobuxoki kwaye yiloo ndlela ke buyela ngayo yenza kanjani na le nto kumazwe amaninzi akubalulekanga oko eyona nto engundoqo yileyoba omnye ngumma abanye ziintombi iintombi zonke ziyahlangana zibuyela kwisalo sikamama wayo kodwa ibandla liyinyaniso likathixo ophilileyo ngokunjalo lisepha kodwa ewe inani elimbalwa nje liyanyamalala masimbulela uthixo ukuba sifumene ubabalo emehlweni akhe kuba sithe samkela umyalezo wesiprofetho ngokukhanyiselwa ngokuyalelwa ngokucaci ngokucacelwa ukucacelwa kuze enyanisweni kuphela inyaniso lilizwi kathixo lilo esithe sancedwa lilo kwaye umoya kathixo ke ngalo uqhagamshelene nelizwe kathixo hayi kuphela intsikelo nje imvula yentsikelelo kodwa imbewu kathixo ethe yabekwa ngaphakathi kwethu ngoku yaveliswa kubomi obutsha lowo ngumahluko omkhulu umoya kathixo uwa kuyo yonke inyama kuyo yonke inyama nokuba phi noba kanjani nonke niyazi empaphandi abaza abantu ngokwam aba yayingabanye abazalwane omnye wabo wabeka isandla phezu kocardinal Beyer eVatican wathetha ngeelwimi eVatican ndayifunde ukwam enikwe njengobungqina kwimagazini yesilungu leyayinto enkulu into enkulu ewe abantu abaqapheli zonke iingxaki into abanengxaki yayo kuba xa bebeka izandla ebantwini bakwamkela umoya ingcwele ngendlela abacanga ngayo emva ko bavuye benobungqini obuninzi kungakhange kutyalwe mbewu nantsi nalo inqaku ngaba siyaqaphela uba ilizwi kathixo libalulekakanani njengembewu engcwele kuze ubomi obungcwele njengesiqhamo buvele kuko konke kuso sonke isizukulwane imbewu inyanzelekile koku yiloo nto esivuya kakhulu ukuba silivile ilizwi ngokucacileyo nje kule mihla amen oku kuyawumangala phakade ukuba ngenye imini sivunyelwe ukuba sikuhlawulele ngobomi bethu malivuye onke amazulu bonke abathanda inyaniso mabavuye ngovuyo lwentliziyo lixabiseka kangako kelo lizwi kum ndumiso nombulelo kuyo inkosi uthixo oko elunge njani kuthi masiqapheleni kuba ubukumkani bukathixo buphathi kwethu masiqaphele uba kuyagqobhozela kwaye ndizawuhamba kude kube ndithi kusukela umzana uBranham njengomthunywa phambi kokubuya kwesibini kwenkosi wabeka ivangeli oluqobo phezu kwesiphatho sesibane ngokutsha kushiya kuthi sinamazwi ezithembiso ezingcwele bukumkani bukathixo uyagonyamela ngokutsha mele sicinezele sigonyamele kuko nathi silungele uba siye yonke enye into ngasemva sizawuba nazo isilingo kude kube sekupheleni kude kube sekupheleni abakholwayo nabangakholwayo abanye bazawugula abanye bazawufa abanye bawuphila basiqhubeka ngolu hlobo ubukumkani bukathixo buthi ngalo mini kuya kutyhilwa ukuba ngubani ondikhonzileyo ngubani ongandikhonzanga namhla akukatyhilwa omnye uzaba mdala nomnyaba emdala ikholwa nekholwe encinci omnye uqhuba imoto nomnye okunjalo omnye agula nomnye okunjalo kodwa bunye ubulungisa bukathixo uthixo lilungisa ngokwepesenti ezilikhulu kuyo yonke into uthixo wethu lowo kodwa sinalo ithuba oba sijongane na zonke ezilingo njengoba benditshini thina sithwele siphethe ilizwi ziyafika iintsuku apho ilizwi liyawuthola thina apho izilingo ziyawuba kuba zibi kakhulu sicinga uba sinawuqhubeka mfuna unikhumbuza ngebali elumzana uBranham walithethayo xa le ndoda inye yayingakwazi ufumana amanyathelo yacinga yathi ewe ndiye ndakuthwala okokuqala inkosi iyehamba phambi kwakhe abanye balazi ngcono ixolo elibali kunoba ndisazi mna ukukhumbula kwam kuyandishiya imihla ngemihla kodwa inkosi iyasithwala unathi kwaye ngoba balwakhe siyawugonyamela ebukumkanini bukathixo ngokugonyamela singene ngokukholwa siyakungena kuko simbulele uthixo ngako amen masimeni ngenyawo sithandazeni Nkosi ethembekileyo ndiyakubulela ngayo yonke inhliziyo yam ngalo ilizwi lakho elixabisekileyo elingcwele ngalo ubaba lolwakho ngalo uthando lwakho elithe labonakalaliswa kwiindlela ezininzi Nkosi ethembekileyo singatsho ngokuqinisekileyo ukuba ixesha labapostile abavangeli abafundisi bonke abalungiseleni bathe baqhubeka kumhla wethu ngokuvumela yonke into ukuba impompozele kumyalezo wesiprofetho ubukumkani bakho buyaqhophozela ngokugonyamela kwaye singangena kubo onkosi njengoba ithandazile umzana wethu inzulu ibizela inzulu Nkosi ethandekayo inyweba enjani eyoba sifundiswe nguwe basilive ilizwi lakho lithiliwe Nkosi lobaba lolunjani basime phambi kobuso bakho uba sibe nokucacelwa nenyaniso phakathi kwako konke ukubhideka o Thixo siyakubulela siyakudumisa nokuba sidala impembelelo onkosi kodwa siyaguqa sithobe sizendlale phantsi ngoba ayikho ukuba uthe wanenceba kakhulu kuthi kodwa kungokuba utshaba ngamanye amaxesha liyagqobhozela lenza umonakalo nkosi sithanda ukubona kuyinyaniso kubo phakathi kwethu uba uthe watyumza intloko yenyoka ukuze angabi sakwazi ukuthuthuza ityhefu o Thixo wam nenkosi yam kuba zonke ezinyaniso zibe yinyaniso ephilileyo phakathi kwethu ukuba weyisile wena phezu kwayo sonke isono phezu kwayo konke ukungakholwa phezu kwayo lonke igunya lesigulo ukuba wena uthe wakubonakalisa ngendlela ekukholisayo siyakubulela nkosi siyakudumisa yanga ungabe usomeleze ngokutsha msindisi othandekayo sikelela abo bangekhoyo apha umzalwane nodade uRus ngokunjalo Thixo basikelele nkosi simanyene kuwe kweli xesha kude kube sephakathini sikelela ngomso phayana eVintok ngokunjalo Nkosi wena usawuphosa umnathi usebenzise ithuba loba uthethe nabantu ngokunjalo ndandlala phambi kwakho nje ungafihlisi eMelika oh msindisi ubona indlela ezahlukileyo ezibhekisela kuwe kwilizwi lakho umprofeti wakho oh Thixo wam ubukumkani bakho abuna ukwahlulwa ngolo hlobo nguthixo omnye lukholo olunye ubhaptizo olunye umyalezo omnye lilizwe linye Oh, Nkosi ethandekayo. Ungasinika nawo lo babalo. Kanye kwakhona nje uthumele uphawu. Wenze into enamandla ngakumbi. Kuze wonke umuntu azi ukuba lena esisandla sikaThixo. UThixo ukwenzile oku. Mongameli othembekileyo asenza ngando kude kube ngoku. Kodwa sithe salinda wena uba wenze into. Kwaye siyakubulela ukuba uya kukwenza. Iba nathi sonke ngoku. Iba lapha ngokwempela veko kunjalo. Kose thembekileyo usinike ukucalula ukuba sithetha sikophe umoya na sisenza kuwe. Uba masoloko sizicikide. Ukuba umele sithini nana ntoni esiyithethayo ingabi yakha okanye iyanceda. Oh Thixo thembekileyo sithathe sonke senze ukuba sifanele silifanele ubizo olukhulu esilinikiweyo. Asihambe kunye nawe singenakusola. Oh Thixo kuzintsikelo yakho ityhilwe. Sithembele kuwe Thixo philayo. Ewe siyakholwa. Uba ubukumkani bakho uyaqhophozela ngogonyamela. Siyaqaphela ukuba kucikidwa komoya ngoba kuphathi kwethu Nkosi, kodwa sinikuba bani ukuze sikwazi ukuzikrazula sisuke kuyo yonke into singene ebukumkanini bukaThixo. Nkosi ethandekayo, ndifuna nje kuphela ukuba ndibe phantsi kokukhokelwa ngumoya wakho. Thatha iingcinga zam, izenzo zam, izigqibo zam, amazwi am nemisebenzi yam. Thatha konke Nkosi, iba nenceba kum ngenxa yegama lakho. Yenza ukufanayo kuthi sonke. Ewe njengoba uTatethu ethe wadumisa uba makufika imini apha amadoda angcwela uphamisa izandla ezingcwele phambi kothixo ongcwele. Haleluya, siyakubulela kazonke intsikelelo. Kodwa ngamaqabaza kuphela thumela ke imvula othixo. Ndiyakubulela ngabazane bam ngodade bethu. Khumbula bonke abo banesidingo, bonke abo bambambazelayo, bonke abo bazendlalileyo, bonke abagulayo Nkosi. Yawu ungasinika ubabalo. Wenza usindiso lukaThixo libonakale ngathi zange kwenzeka ngaphambili. Kudumo nozuko lwegama lakho. Amen.